Jotamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde aljumare noke e go lewru October jena yamde soki der Maison de la Presse Bamako njottinonodo kabaruji du yumar way golo kon ko noddirteedo Mamadou Watara wonto ko gijam e do. Konairi bangal demal hitan hikande dum woni sa bamiri li tatteji leedi med en di fobe koliti du wattu jono gikke lobbo ana wodi. Kambe malion kobe gombe njolobe wattu jono be biiji be jabanay hono konairi bangal nuygal seriaji kessile leedi med en di no fedde do dirse demde hollitiri wiide. Malion kobe njohobe sottoyde dabaji muuden leedi Dakar be bi sa bammi nokku no dirte kay kanya fa njottuda diboli wakkati fu lamu kobe tinnoto wakkati fu ana janato e mabbe be ngadi noddango fowde lamu hakkunde jo. Umar way galo jodido mikoroji dido demal hitande 2022-2023 be kolitti wi sa jewi gikkelo bana wodi leedi meedendi bamde kayi leewu dum woni baler leedi meedendi fa jottuda le wud leedi meedendi le tatteedi fu jamande fu wudu wi an gikkine gikkelo bo sabide kam o tobi dum yotti kono mildirano fa kebe famdar kedden Ali Cisse Fatoumata Maiga
wa fulabe to le region kayi ko rema ton ko kan ordinaire moji le wi kanko Seydou Maiga horejo kumani do demal le nokko o le wi mako tobo ngo latike sababu ko rema to hitane hikka ko fu hebi fuddude no mojjiri
hikka campagne o gasi toba ma fa wodi min puddi kettal mi dan jidi dun timma do jam
so do no bettigele wuddu leedi ndi le lamu segu tawede demal hitane hikkangal holitama wiide wonko jikka hebede mudum fu coggu o ka mila ka fey so ana jippo no holitiri wiide Amadou Sogoba horojo kumani do demal le region o
no producteur
demo be tampi yida golleji ko be ngadi e tidal ko be jogi wajibi cogguji di beida so kammu tobi demal ngal gasi cogguji di newato so ndungu gasay dun sabi minta ti dalla cogguji
l'exploitation
de me cotri region sigasoto le valeur leji ndi golirgal kumaningal demal to kanyuka holiti wiide nyamuri ana jikkana sanne hebere le demal hitane hikkangal do tawede mudum fu e be narda demom tombe kanyu enka fati yeyano hebiri fu demal mu engal sibiri sanugo joko horajo arande sodu kumanindo demal le lam sigasoto
cette année quand même
hikka nyamri heba ma fawodi ka ko min darda so yimbe fatibe ko e nyamduuji di be ndesa faande tiidalla wari so be njaltina be corra yimbe demo be ndemirino tiidiri dum watta so nyamduuji di anandese nde tiidalla wari be njaltina be corra yimbe
depasser les années
tawede tiidalaaji maataama mangal hebugol kaaki gollirdi kunchonoji hore demal hitane hikkangal fu wonko janyeli le dido nokkule kanyu enka jondori hebude sanne le demal mu engal
ido kabaruji fodo ba hebde do page amen Facebook kanye compte Twitter Studio Tamani kambe malin kobe nabobe dabaji leedi Senegal ndi be bitti dalaji mawdi be jogi dun hakkunde kay kanye e diboli nokkule god antoso be jottike poste ngay di be bi kobe njobata dun ya fay una jitti sefa wotto jono be ngadi noddango fewde lam hakkunde jo jowto yalon dido tidalaji hani hebini rede jokala fa kedden famtare fande kedden Fatoumata Maiga Ali Cisse
midan le garbal seras gota e garbal mawdo Senegal do feccere dabaji di fu mali iwrata alle jallo ana jogi gay temdere e chapande joyi o mo sifano en tidalla ko ciottobe dabaji jogi hakkunde Mali e Senegal
bo minen gay tampere min buri hebde fo ko kay surtout kay vi chargement fo ni ben jobu ujunnaaji jeetati min ganda ko firti min ga min jinno andude den gay ko huldum to ko Mali fo wadum no malto ko region kay o tan woti dum minen ga min jidi andude
o hakkile goto ciotto dabaji goto iwrowo leydi Mali dum e tawede fu Ida Diallo holliti wiide le ngallure Dakar be ngala
Naya sarse jema.
So min gadi chargement o jema na sebabugu. So min jottike kai min joban police embe uinai jetti ben dokkam min talkuru. Nga so min jottike kidira fay goto nardata min talkuru ton. So min gadi le leedi Senegal wajimi min tawta talkuru mo noddirta laisser passer o. So min nati le lindi min jahanto gendarme embe to min jobabe temen nay. Police embe min dokkan dum teme didi. Douanier embe min dokkan dum ujinere. Faado min jottoyi to min jaata to atawan kalsitan won ko jobata.
Min sara kacca
farde ti alla ka hebene dabari ciottobe dabaji munyan dum woni ko Mohamed Baba Kunta hebini studio tamani wude Dakar
se wuri Dakar e gardan do bomako do kasen tiagal ko seriaji kesi di anni bamed leedi meden di ko noddiri noygal seriya dum woni constitution ko anni bamed leedi meden di fedde malin ko wombe njola fedde mabbe de noddir CDM de holiti wiide wotto juno sa ewi hono himmeji mabbe di fu kuncena ko hore be gonde tipitrede tiagal dodo seriyawol gol noddiri wotto jono seri yawol article chapan en jeego bol kanyo fanjottuda chapan en je jenabol en jeddobol be mbi sa jeewi be tipitirama ciagal no golli din gori himmeji mabbe do kuncenaka hore wattu jono odo seriyan hani jewtede kedde mo kanko noddirte Sirif Mohamed Haidara yo kanko laami ndeda fedde ko mo sifido hen do faccitanko Ali Sisi
le topbere chapanaye jeego bo o holtama wiide nawro latare kananke lindi fu wajibi kina tawre talki malitan tawale lindi do fini hana tawre talki leede godde kasin nga wiide tan tewtude juinde talkur mudum fa lato kananke leedi mali wajibi kina chera e talki ni jogida leede salla minen kami pamay dum fi dido bal mudum dul holtama wiide yimbel gombe le fedde mo noddirta ho conseil de la nation kanyu m darde conseiller en warta fa hokkel lindi nayo hakkune mabbe fu tatom kanyu enka malinkobe warta fa su odu en be kolitali hemtan wiide malinkobe jodi be le leede salla kanyu en du kejaabe mu en waram tawere le fedde mo noddirta ho conseil de la nation beeda le fedde mo noddirta conseil économique et social fayoto le fedde assemblée nationale
du.
Sen urudan jaran le sa halle di meden di nokku no dirtedo gawo be mbi botu timmi ton le sappo jena lewru octobre jabbi non do ko nayri bangal o do botu fa ja yimbel worube nokku no dirtedo an songo do kani renirde ciiri le ele meden hakkune leedi mali di kanyi leedi niger nokku no dirtedo lab zanga fa jottedo kongo kanyi e kire lanni be o do botu yo leedi almagne kanyi fa jottedo e leedi canada sen urudan garda nokku no dirtedo bafula be bi hi madaraja no gonde wadde nokku no dirtedo bafula be kanye fa jottoda mahina hono kambe yimbe le limobe yubbo inde hanbe wotade tombe jone be gonde nadde ton galle galle yalla lami be dido galle jan jaltina yimbe le mudde fa be lono yubbo inde o hani yewtirede en kala hono kabar tiɗa laaji ɗi ko naati leydi meɗen ɗi ɓamde 2012 yettade ñalawma hannde o kamɓe yimɓele gomɓe nokku no dirteɗo kiidal hulitamo wiyeede bankiji ngala toon kañe fa yetto nokkule ɗoɓe kani nanngude ñamale e ko nandi e muɗum woɓɓe maɓɓe du san darta kayitaji e ko nandi e muɗum wajibe sina garta ley réseau ngaji goɗɗi kasen ɗi tiɗa laaji mawɗi ɓe jogui ñalawma hannde no hono wori Ousmane Niali Bouly
arafi tawgol ɗe gollirɗe ley nokku noddirteɗo adrar de jiforasa yo saabe rafi ndenagu o service ngaji kuminiɗe kalisi ley e région o ley gelle goɗɗe woni ko gondi gollude non ɗum wori ley bembal ndesowal kalis e région kidal joɗigal wattu joni o ley gallure bamako saabe tiɗalla o mamadou ñangadou wonti régurier région kidal ɗo bamako ɗo
depuis 2012
illa ley hitande 2012 région ngaji funnague fu tawidiri ɗo en région tumbutu kanye gaw deƴere waɗi en kako kidal ko miɗen domi fa han deƴere waɗa ton so ɗum joƴƴine ɗo jomdi ɗiɗo sana min dokke yamar caggal ƴewtugoji banki ndemmu min mbawata wande golle o bankiji ngala kidal ana hani ko ɗum ƴewte hono neɗɗo heɓirta kalisi mum
rafi tawgol golleɗe kuminiji jawdiji ley e région kidal watta caggal kutteji julaɓe famarɓe wonɓe ley gendi ndi kolliti wiide ceeli heɓude nawtarade bembe kalisi ɗum ko bonni golleji muɓɓen ɗum woni oko diwide Zeydi Ibrahim horejo walde julaɓe famarɓe kidal
jagotoɓe gomɓe kidal ɓe ana gondi e tiɗallaji e ɗum fawi dow rafi banki ley laamu kidal jagotoɓe mbawa ñamlade kalisi saabu banki fu wala ton ɗum waɗi somiɗen ñaago banque waɗe kidal
ewi horejo délégué régional chambre commerce et industrie kidal golliɗe kewɗe woni ɗe torra muɗum hewti kanon omo jogui guike lobbo ɗe golliɗe birfito ley au région Malik Ag Ouifa horejo délégation régionale chambre commerce et industrie kidal
en ce qui concerne les entreprises
ngaydi kanye jagotobe ana jogi tiɗalla dow kabaru kalisi saabu banki fu wala mi yeyno kalisi neldirete ana e hakkille bankiji ɗi joƴininde chaise kidal dow balla gouvernement o kañe horeɓe leydi
kidal
meccintinde wiide saabe rafi ndenago puɗɗuɗo ille hitande 2012 région ngaji gonɗi ley saha ngal golliɗe kewɗe dilli ley muɓɓen ka wattu joni o golliɗe kuminiɗe banggal jawdiji won gonduɗe gollude gawo e tumbutu fay so tawa ɗum yettakino no worno arande
sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo bete hannde ɗi iɗini wattu joni min pillititto e majji oɗo kabaru lobboɓe kollitiɗi ko nayiri banggal ndemal le leydi meɗen ɗi ɓamde kayi fa jottoɗa sigaso e sigu fou guiki lobbane guikana hitane hikka nde nuygal saria kesal le leydi meɗen ɗi fedde noddir cdm nde holliti metti muɗum sanne wihi ɗum sariyawol ngol noddirta capanɗe nayyiɓol en jogoɓol sa ƴeewi ɗum huncata himmeji mabɓe ɗi hoore ñalawma hannde no kamɓe malinkoɓe naɓoɓe dabaji le leydi sénégal ndi ɓe mbi jogui tiɗallaji mawɗi sanne hakkude kay kañi e diboli noonɓe kollitiri wiide ɓe gaɗi noddago fewde laamu hakkude ajo timno fabono ɗiɗo golleji wori ñalawma hannde no ɗiɗo kabaruji fo ɗo mba heɓdir dow bembe amen ande to son gabbi www.residiotamani.org no noddido oɗo numéro via mo mere mere 37321 fa defande e fe nokku on nande ɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana wodi. Wassalam. Yewtere meɗen nde waran yowade dow sukaɓe ɓe kolli tiwiɗe leydi meɗen ndi sa ƴeewi hono ɗo yimɓele ɗo atimi en marete ɗum won sukaɓeɓe saraɓe muɗum en jewtinaɓe saraɓe muɗum en ngala bowɗe fa yettoyo sukaɓe tippaɓe kañe ko nandi e muɗum ko ɓe noddirte Francine Corde Orfolina ɗo marete iɗum ɓado nokkule temedere ka nokkude ko wattere tan woni ko laamu o jeeyi nokkule goɗɗe laamu o jeeyaɗe wattu joni ɓe mbiɓe jogui tiɗallaji mawɗi kono ayiri bangal no ɓe kaani wurnirde ɓeɗo sukaɓe ñalawma hannde no fa keɓen famtare keɗɗe Mamadou Sama Seku e Fatuma ta mayiga ko pewni en dow hen
sifaji ɗiɗi nokkuji bisimugol sukaɓe godi bangal ñiɓugol kala suudu humanidu kabaru muɗum ɗon saraji yogaji hani teddinede e ley heɓugol ɗereji nokku muɗum no holitiri Yousouf Bagayogo horejo gollirde humaninde sukaɓe e galle
arande ana fawi dow haybude sukaɓe ɗiɗo ɓo hettininde e nannude sukaɓeɓe no woɗiri talki kanɗi moƴƴinede ɗi joƴineteɗo centre oɗo ana windi dow talkuru ndu e ɗum e golle amen haybude sukaɓeɓe kañe centre o no woɗiri
au centre. Ndena ley nokku ɗo sukaɓe hawtinte lullirde orphelina dimbañuma to Dielibougou ley commune Gouɓerde ngallure Bamako ko ɓuuri capanɗe jeɗɗon sukaɓe joguiɓe hakkude hitande e duuɓi sappo e jetti gontun ardiɓe nokku holti wiide jogari tiyallaji ana wara lebbi jogaji hannde keɗɗenna madame so Aicha Sissé kanko jeeyi nokku o
min go mballoɓe min wo gaddoɓe cakuji tati cakuji nayyi fa yettade cakuji joyi ñamdu ka e lebbi tati cakitinɗi ɗi min keeɓi tiɗalla nokku ana yoori e wakkati o koson ɗan timmi ñamduji amen du timmi directrice communiɗo kabaru rewɓe ley leydi ndi ana waɗa e bawɗe
mum oɗo alhaali goto woodi to santundun e ley ndeɗo gallure orphelina lollirde providence donfini na bisimi ko warta capanɗe jetto sukaɓe joguiɓe hakkude duuɓi ɗiɗi e duuɓi nogue ana hakkude mabɓe nde woyi capanɗe jo e go o jogolla nokku o halfinama chrétien en joint énergie lubbiɓe na gatani hakkillo nokku o keɗɗanna sere sabi dambeli goto ardiɓe oɗo orphelina
miɗe gaɗa e bawɗe amen darande sukaɓeɓe min gontiɗalla dow kabaru ñamdu cellal ɓornugol kañe birgal sukaɓe min gala psycologue kaybowo sukaɓe miɗen kaja e simballa fou
na woodi orphelina saint joseph idilaji kewɗi goodi guila ko sere gloria neɗɗo jeeɗo colombie cu suutama noon duuɓi kewɗi fadi makko yoppitede ka ɗum fewtade kamɓe ardiɓe ndu ko holti wiide wadde bawɗe mabɓe sukaɓe yogaɓe neldaɓe yaade ley galleji ɗoɓe jeeya caggal duuɓi ɗiɗi
suudu yettima en ana jogui tiɗalla mawɗo e wakkati mo gonɗen o kammari rafi bawɗe min gala mballowo min miɗen keɓɓa mballa iwde heddere amiri gendi directrice kumaninɗo kabaru rewɓe kañe sukaɓe kuccala ana waɗa e bawɗe mum fou
ko ɗum fof laamu leydi mali waɗanta ɗiɗo nokkuji intugol sukaɓe ko ɓuuri hewde golonoɓe kowmum en keɗɗana Yousouf Bagayogo horejo gollirde humaninde sukaɓe e galle
miɗen gaɗira e golle amen ɗo centre uji ɗi ana e golle mabɓe miɗen darde mballoɓe ñamri ka joni honono nomin gattano somin jii eɓe kaja mballa min gaɗan e bawɗe amen walludeɓe
saabi lewru pabodiral fay ɓoyali ONG Alfarouk ɓami aadi darnadi temeɗe nayo sukaɓe ley leydi ndi ñande sappo e jeegom octobre ƴaɓɓiɗu ndu ONG o signini talkuru hakkunde mabɓe e centre ŋaji intugol sukaɓe ɓe hitande yaade duuɓi sappo e jetti